Naminstrel, but me, I didn't know I am. When you walk, Master, dear mom, Catwani, I am on pie. I hear that was Sibibri, your show and the moon, and then so I ope. Oh, my Asia, eh, Chenu. Gaya can is a wood to me, no quan, I a chino. Yen Chenipa. Oh, he can such a yen. Say to me, be pen and want some more. Yes, moja and canning. O money must I a brand as away is with you. A quiet numbs yet, my ensure, your shiny uncle to me, your canny show were yes with him. Oh, he, you are about any pedicinchy. O ye made the cake. O fun so catch the yen, into my auntie and through ho. Yesu Christo Dimo. Amen. Amen. Yeshua Numbers chapter 14. Last week, near was 16. Numbers chapter 14. Na erade ama Mose asuma Israel for no amo mwako anak fo asasi so akoshe. No mu baye no emuayom di baye no anye nipani de. Na nipa dudu omu kwa ye ni nyinani, nipa mienu pe ne kan asama eye. Na ma nipa dudu ni nyinani kwa kansa omu be si omu abu. Wei kaka meke, ube nye bibi kesi epa ya free mu. Nipa re timi free ya huon temu. Adie biya ye nisi suno, na ya danino, na ya danino, na ya danino. Shwe kwa ya Israel fo su ye, oh, Mizrim asase so. Nye die kese a ne di di won. Ema che so him fufura no nim Joseph mpo. E frere awojifo no. Se nkofu wo ise ne wo musi dore no. O mba hayen. Nti wo se obi a wo no wo be ma kunu. Oba dia ma nentenase. O mu di nkofu nya ma. E so o musu nya na Awurade su tie. Ti se ne wo ha no Awurade onyu ma wati. Na bibi so ho awo yeso ompese nipa hu Awurade hu. Nti me nsisi hu. Nti Awurade frɛ Moses no osuma no. Na Moses kan sɛ me wie omani agye, omdo momu maso asifom e da nyame ase. Afi ne oma fiti ase a bibi ye yi kakra no. Hey. Omusi ombu afu. Nsu onkura omtimi ka so mbabu Moses. Bibi e besi bia na wo masori. Aya dia wose nipa ye shanu nsu. Ni ehun se aya dia ewo nipa. Aya ni kakra bi na odure fi adepa bi esi woni so na adie bi ehun hia eno na afi wodu ani aya den akodi echi. Konfoi ani brepa mde yen kan chapter 1 no ay verse 1 na echo 14 no 1 echo kan mai.
Numbers chapter 14 verse 1. O se ena asafo muni ni na mema wonne so na oman ni sun anadwunu
so ho kofo ni ko share ho baaye ne no be kan de foforo kra se kofo ni hu ehu yen ye hu omu wo yen ye ni so ye hu ye hu se ye mebe se se omu nan kasa so hu ye se ye mebe no mu se yen ye ntumi wo mu kofo ni ntumi wo mu o nti omu be kan sa no enipa wire fi won yankopon a wa hye won bo so do omu be kwa ko duru no omu wire fi ye na omu mu hye de a omu ate na omu me ma omu ni so esuye ibi etimi fi ade pa bi esi ani so ni omu apa Awurade betimi aye amaye enura ade kese oye maye ne ne dia ye hu a ye nyan hu ye ye hwe kwa ye nyan hu ye no amaye kasa asesa amaye ni yo ya sesa emani patu enoma bi wan na mo a emwa na ka ye hu na ya hwe na ya hwe nso sa dia wakasa no ono bibi biare ni waye no na anka odi e betwa noma bibire wo kwan ne so nanso odi e betwa o ka chire Israel fo no mu hu se che se nipa e wo kwan so nyina no beyi won na wo yi won so anya prekupe kakra 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 bebu okro be man kotokro du ato ahye sankofo no so Israel fo nti yen honhom mufu nti bebi o ma di to me ache sankofo no o mu di nsamo no ho o mu yese yese se Kristo ni mapa e ko tena sa area ho asamo apa o bon se o be ku tia wo mo ama sankofo no wo mu yesa adwuma no o mu nyina fiti ase etu mo no agu Christian no so. Eh, oh, you're my be a man, how? A man, how? me mo brim kitikitikit kra e chese bibi pa bi ya den e koso ka wa kuma tu yem o sai ko fo nima because senipa no mu so no mu din samoni na se na ni bo christian ni mu kra ade na okwe no dimi yo mu de mu ni area mu tim no sa wa wo ji hu di sa wo ye yakopon dia na nye nipa na wo som yakopon ama sa wo som nyame wo nipa ni na wo ji di pa sa wa kuma mu ton wo ye obi a wo ye yakopon dia hey wo wu nti ebinim tira ye ye wo mu area won je su papa on pesa wo fa e wo sa wo fa ye wo die wo ti nipa binim tira ye ye o area she omu chichira nye ye because oh adan obi bie na no e ka chere mi se na ba bia omu ti ahat na ye de papa kopim se mi be pie ha no ansa na urade ayo mu adomu aha ye den aju no be fit yan se no ta time se me kan yam sam kura abo obetu agu me mpoma me chance so and no man na ekoswa na afi se obi so ahunu se ampa me ba area ha no ha ye ye enti se wo suro se me gai dia me yem no ho na osuma ye se me kan jem se maami ye ye wa sori yo ye woni pa bebre wa ha adunsifo wa ha enkramofo dan sisi ha enipa bebre suma ho do fo wa ha enye wo enye beka se ma ho suma ye wa dia wo ye se wo hu se aboa no okay no sai kan se mbi tu asana obi wo ha o tie obi hu se menini nti me be se obi be ti o kan se mbi tu asana so mu bre enti me se wo hu nti wo area mu omu fo mu di ko fo plani se nye ye na de ye de wo mu ni se nya asasi sun kwa o sa wo sum nya me ye de di e chi o na ni omo bi wo ha ya na e tan na twitwiru wo kwam na yesi yesi na maame na mtaka na sam no meti na sam hu se he Kristo suma urade mu ya ten bom obi mi mi kan wo fa fa wan fa e dani duru ho urade be ka se mo akwapa mi ye majuma mi kan e o na wo so wo fa na ma sa ati ba ko susu di a che se mani gia ma yesu onu wo ho no o se maame ne na asori fo no mu nim no o wu ya asori fo ni hu ni hu fa so mamu yesu sa ze si ohia bru 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 e mu da mo jiji sa de ni tumi ji ntumo o yesu ni mu ah ohia bru bru pa asolo obi anfa ni nyehwe enipo mu ya adwuma wa asol dem yetu mu ko no nko aye ntua ne kaso no obetumi a clean asol dem anyina asara asofo no abetena se sa adwuma na mi po metimi akọ ye adwuma wa sold them Saturday enumre no ade nchi na ho sirin omu ni mini pakro ba ye akwa tere bi ya kane kakan ma ko no mumla na ma prashi se nkonwa se se nkola no age adwuma ni nti na asa me pese mi wi a me ho ba ye me nyakwan se me no mu ye bom no mu nka dia ka me no mu ba ye aye adwuma papa ma me ne mfa ho so oni ye ntua ne ka onfa ho se sofo enhwe nanim onfa ho se obi amfa ni die ma no oye adwuma no pepepepe oyare da fie obi amua no omu hu se adwuma ne nkoso omu fa obi tua ne ka ma ne ye adwuma no na ma me ne yare da fie omu anhwehwe na chiri kwan se mboka kwohwe ma me no aka se ah ohi na ye oya ne ho to na no san ba ye na adwuma sa be ye adwuma na kopim timer urade to nsa e frem ey sa ni pa ye yehowa asase so ahunhia ahunhia mami ko duru ho yesi ni fie kakraka heaven ho sa urade ahye dade obi a wasesa a oka enioma akopie ho wo se mami ni fie kakraka no no bia so ni maame no aso wo de ofa mu asase so na so lo bumbo mu no obi amfa ne so ye nipa ey nka menya bidia ka mu obi ambu mi wae obi ambu mi ey sin if ye can crack any or enjoy your honour. Enti Miss Row, what would ye mean? Mention Nipa. On Sana, a ye Bible studies ye leader and walkers and was he? O boy, sky did you cry won't ya? But in it, dear Bunny and Tia were there, sorry. Hey! Sir, no, my beer, Cosono, and it dear Radi Yamayano, Yenimu. Yenimu. Mammy at Nati Timus, I won't be our only the sin and listen, say, oh, quite sorry. Now, sorry, all corners, so of a so ye owe him a young coupon, and Tianu no ye on Shinipa. Young Shannon. Yama some way and 19. Yen shabby and come here, Shinifa. Ye quay nim. And to be beer, who shall suck out only be bay and only an onion and money how. I sorrow for bay and I sorrow for onion and money how. Well, I soft wall won't pen you for soft mammy, some bay no money and money how. Utien a super my bebo. It's a mammy in any packet to her. Na wo hwɛ de wafam asase so wafam ni obia ye titi ni ne mu ano na yɛmfa ne nyɛ hwɛ na wo no so sori a na wo yɛ adwuma wa so dem saa na wo yɛ wa so dem saa o yare kura a obia mfi no ne ho tɔ na no asan bɛyɛ anka wo ka sɛ nipa nkɔ bɛyɛ anka wo nyɛ obi kura misan kura wo ka sɛ a wo misan misan de nti no anka sori wo mu gugu wo mu de wo mu yɔ mu ka sɛ obi yɛ nipa kyɛ obi mu tri mu de ndi me ho kyɛ me so mu mu amɛ Miss Hansu ye adwuma mu ntua meka mu tua bi nimu ka me yare ye nyina obi ne obe hwehwe me ma da ho sa me sori ye ma san ko makoy anko bi akọ be kasa sa adi apepa ni nyira nyina sai ya nu wei e sai ade o ya bravo ma nyenhye nu so yan kan ya nu ntu de wonam bia no sira dum o yakopon ko So bet me a fum. Na say e wasi. Adan na mene a Bible studies ili dane kasa. As mo kanja mi se mimi di aye di ama meneno. Mantina se, but sa se muga miti yenu, matia se. Se radi mama dum. Na di me famu biano, minye din. Na minye kitwa. Me de chichiri me wile mindru siro no na me nye kituwa. Me breni nina na ye bibi kama bi woho edi amame. Bibi ya eye ni pasom. Ah, emame ni jie ni ahuto. Me fama kumantusu. Me shwe nyanko pon. Na ma pre. Na ma komeni. Me njina. Me chuchomeni. Me ntine tine mensa. Me shwe radi. Na ma komeni. Na di owa enti mi nam bibi munu. Ama mi nsaka. Because ono nye na adi ekwa. Adi ebi okwa. Esi ya. Ne wo di enti esi. Ma amena di ena mame suya di kesi ya frimu. Niti wun so show huye. Ni suya bibi kesi ya frimu. Anye sa emwa wu. Emwa wu. A bit true debino na bakasa ah na se na de passe na so me na me di ho agree se se rade mo ayen na yen kan ya no ntu na yen nye de be so nyankopon ni yen fa ni se yen nyina na ebom ha nti ye hwe se we be ye se we be ye se we be ye se yen hwe rade se rade be ye de a be bo ayen aman ye fi so no nti na e be hie mo ha ni nipa bia na nka yetumi nso ade ye ni to form na ye hwe urade a nka bo se bibia ye ye bia no nka e be koso aman no ma bitumi twi yesan e no ma bitumi bo ye nshatugu ade bia anka bia ke ye hia se ya de nka wo se ye dwini se na mekura se se yi se ni bible kan se ni padua no ye baako na so akwa ni ye bibiri nti me me ye den akwa wo se nsa wo ho And nine were whole, and knee were whole, a tree were whole, a no were whole, a shin were whole, and knee be bean in a juma, a ye be bean in a juma, a ye. Send nine not nasty say, pet, and nine in it at one moment nasty, no so moon to Munaya, as a mumma. Enti bibia ni ho a enhia asor dem ha ade bia ni ho a enhia de me ka na sam ye de opepa asor dem na so hwe ba bi bofu a ewrade dia man te bia sa de me de ya na me show me fa ni sam me ka nyam sam ti me chen obi o me nya sa o enti na me ka sam nya kwan pa me ba be clean ha obro obi enhu me because me nya mani pa bibia I was so free wa kuma na wa ye wodie because e wodie nyankopon dia hye wonsa enti na wo se dia wo e hye wonsa bia wo hye so na wo ye enti wo ye wa dwini se ye wa sofo ye wo binum so mbe yesa di wi ye wo we mbe yesi na wo gina ho a wa ha wo because ebia na wo de nyankopon bo don se ya o ka wo akoma musa bua na wo mbua no enye me na wo ha me o ha wo e wo se bibia e wo asorofi ha no e se obi nsa ebia nipa mo wo di enka ansa de we shon sa so nyankopon de ahye wonsa nyankopon o de ahye wonsa oni mu ono wo apam ono wo ye bibi special wa so de ma wo bra obi enim ensure na odi ma ensu ye yi ye ni ye hwe kura enyoma bi wa chese ye bu ye ni agusu kura ensu e wo bia ene na ade a nyankopon e di ahye ni nsa di so wa ha net mi show o kwa wa na o kwa nwa nyankopon betimi aka mi bia chio bi so no di wo di odi adu mu bia ene o pese ti ase sa ha ye ntena ha sa we do de bia ye ni ha ba bia ye kwoten opese osiesie odie ma no osiesie me nsume die ma me na wo ka wo die chire wa wonti obede no aye munya time ma me pa me ba ante opa atnaze me ba obe sorry why ante opa atnaze me dofu opa atnaze me ba obe sorry e wo bia ne ni dia e she ni nsa enti bisa won se sai na wo ye wo die ebia wo na nyankopon de empire ewo aso imu e de ahye wonsa ana wo de atunchen na nyoma wo so obo ho empire no onam na wo keka kire nipa wo keka kire nipa onim de ntia nyankopon de sa de na to akuma so onim de ntia wa ma wo hu obi secret obi eni onim de ntia onu na ni nyi konkonsa ho won kire wo sa kohwe na koka ho or choose what you're not bomb by money, pa. Or choose a demon nipper. Now, pay a bit to me a bonny pa. And so, who are sorry them? And now, what baby would see me? What sorry them? A being uncle for them pie bo. A juma shall answer. A ya wouldn't ready na muscle. A be pedja saffron. And Tinasin can say, me ya a sorry penny. A bruan no ya sorry penny. Fitting a say, and a bomb pie and a shady. As I see so how behu dia yewon wa and san na wo wu achi so akonya baby papa atena na wo anya sa wo beha wo mu amwa wo ha de de achi so sa ha emwa wo enti empire adwuma e wo nipa nyankopon de ahye omu nsa e wo asafo bie enti hu sese wo ye nipa sa bia wo asem bonpo ne nyi wani emfa nye kasa emfa nye na emfa nye nantie ba bibia na wura unim de dan me hu ni pass me sisi wura so mo de mo nim e so da ni aye ye ni mu aye ni abetra so do wo hu ba bibia me hu nsi wura ana ye dai wo ka se nyankopon se ko hwe na koka wo be bompa ye mu ode aman no an kasa hye ne kona na wo su onim so anyankopon honhom na yesa na osu afọ sesade we mi amenye bi me minim se me ye obi na so se me ye me ho nyankopon nim ba bi kura asade nsakira ni free odewo ana atwitwa agi san ni pa ko obu onpo onya kwa bompo ye 10 minutes 15 minutes enna so se de mi hu wo me bompo ye ma opa o enti anya den yanye den wanga sakra bompa e ma ho se Unkunkun na bedroom be wura unue bi nti. Ene wo mo wa bompa ye. Chinchina aji se okoka chire unia ni se wa bompa ya man. Yem fa mpa ye adwuma nye sa agro. Beti mi abase urade ni da wo so se wo be bompa ya apenja asafu ye jina ho. Obebo mpa ya amo bi obeti asemi wo radio so bia eyem be shi no na wasesa. And none of you know, Bika was in your machine. Nasa sim with the timer, or was one no more quays, you know, and none with Tibi, then they won't Tibio. I mean, Shira, mammy. And so be a nigh won't pay it. Oh, shall be now bomb, but some say one moon yet, and Kofosu, a pardon such a never I didn't number one so. And Kofu, who told me never I didn't number one so. Enti no wo wo mpae na waka wa no atum no wo saya de obi anko ne ne de ana maami bi radio so e tv so e bo tre a e wose me bi e mi tv ni mo oto no enye special voice o but oto nwum no a wa ankasa wo se yes enti sa nipa weyi so shane de mo bo mpae. No, gra wa sori da mo be nyina na sori da mo e be ye na djuma e be ya de ketua enyum tuni be ma obi nye late wa sori sima me ka shane nsu enyum tuni e be ma obi nye late wa so e san se o she dem kwa se urade me so de o dia mame no me sima sampa me ka no urade den na wo ye me pese o fa me nyum to so no obi a wa sai poto it means suffering the tibium. Urade me pese wo fa me nyum to so na obi yare etutu time aye ye praises na na wo ye adwuma enam ye mu enyum tuni obema obi nye late wa so nanso aye ni se o to nyum na mo obi ebetimi abese obi betimi abegina ha to nyum anadwo no enan se me meda no wa mompa ye bia wo hu wa mompa ye bia wo hu oba begina ha abeto nyum. When you were Jumano, oh boy, a form. Oh, dear, she ho. Oh, partner, no. Near you, I come home, Sana. Then you pan and yajin, such a free to be a beau woman. On you to be many petty fifty years soon, and son of my say jabber. On you. Bet me a many pension. And son of message abba. Say, ye shay a Juma, ye ye ya. Radina me to be jacra. Nyeni papa akunna urade nam ne suji akra nye preacher no mpae ni shekona na bibia e koni kwansu ni kwansu obi wa okran pa urade betumi kura afa so ka ka je se ei na se na heaven be ya dia se ni se me pa hu o se me pre se me ko ndubon se na eno ama nipa no ajen sachi. Last week, Missy and T group. And as me, sir, can say and T group. Ye pet baby, am I yen cra? Never, dear Samson, say, say, I can't cheerful for baby so moja way home. And till ye pay ya dear near pet a for frozen day. And till quire ye bet me a fussel, near bet me a year, Jumano, and then I was here, she shake. And ye be beer. Enye bibia o se je sho kwan pa ye betumi afaso aye djuma obi ne wa ne ho hia wo e dan we ana se nyankopon fi u tiem na wo ba bi fufura wa sori dem obi ne wa ne ho hia wo a wo tiem ne ho hia wo masofo no ehun sunsu ye bia afiti ase e ye djuma wo mu ye nu bo mo sua. And kotie tia wa sorry ne mo masofo aninje e free sabre di kon empanwfo ne ho nsro nko sa adwuma mpa kane na uyi wani wo ho o fiti ase e yesa adwuma no mo biso mo ho se anaye den yan shano nso bibia ni ho a eye wo ne nyankopon di ahye ho nsa na odi beton chain no nya fa ho di bibia ni ho sa ebi eni osa ani ti yen hyane so say ye nyina ye nkokuo mu ye bepre ebise urade se menso me die ne se nemu yen ka se me die ye mo mi di wo betumi yi woni pa obre urade ani da wo so a o hwehwe se obefa wo nso so e di aye bibi bisa ho bibi wo ho a ye wo dia ade bi nkoyi a ye wo no ama ne nkoyi de nyankopon ka chero won tie ye on pese otu ho anamo obia woni fam dia urade hwehwe firi ni nche mene wo kasai wonim dia urade ede ni nsa esi so na mi nshe wonim dia urade ede ni nsa esi so e chero obi wo ha wo de manipa bi emfansi nani so na otwum ya mpacho mi mbu wabem pese me chose wo ko nenye ya to so na otwum a obe nante a onye okra ba ko me nka se wa nante unye bi jai to so wo de beba but nipa bi wo ha wo de manen fa ba bi kitu abi odo bi be pie sisi a asu obi a na adwuma urade a chenisa but ye nyina ye yebom na obi tumi ye bibi che obi enti ne emfa dia wotumi ye mu obi anim tia nemum dwene ho ye ne ho se esan se won sa aka sa adum we enti no urade bi se bibi wo ho on talent no se ye cheye no obi a obi nya wan enso na urade hwe se de onya wan no ebenye tu e de onya 5 enya 10 no ka sa akwapa no na ka akwa akwapa no a chire de onya wan no because wa ye ne wan no ho adwuma enti mo my entrance nyan ka se we na enya de do enti me de me nka wo ka ho papa friasia aden ti na wo fere wo ntimi nka bibi nchire obi aden aden ene man ko yi obi ti se enti wo so ka Christopher no ho be ye ne nwanwa ene sisa sisa na die bia urade hwehwe firi wo nche no Friasie. Yenam honum yi. Menim se adwuma na nkra na gye abɔ mɔ ne su no. Ye mpanyfo emu bi wɔ hɔ Awurade kan yakoma wɔ ho. Ɛna omu se nkra ne bɛ ye nti omu nyɛ. Mpa hwehwɛ no so ha. Wo hwiri bibi. Wo hwiri bibi. Metai ka wɔ apa. Sasa wo maame wo kɔ baabi na wo de adwuma hyɛ nkwala ne nsa wo ba wo hwɛ obi a ne adwuma ana me bua wo si obi ɛmpra prefie ho nyina wo si obi ɛnkɔ nsuo nku ankrɛm na wo ba na ankrɛ na yɛ ma na yɛ mprefie ho a sɛ wo ne sɛ ankrɛ ni na enti dia wo si wo mpra no ɛkɔ nsuo gu ankrɛ no mu a wo wani si wo yɛ adwuma fɛsɛ na yɛ adwuma unto me can't change the radin cashing show. Unto me can't say something to me. Say radin falls out who he ano. Obia who he ano. Obia who he ano. And see the radin can't show no. Only who need him come. Or can be at show. And you will shira emre no no. And into ya soon at the end you go pon some air can't show. Ye kasa say ni ye dosu. Nanso obia ne de Awurade de ne nsa si so e kire no. Obia ne de Awurade de ne nsa si so e kire no. Wo de ode si so no ye. Wo bon se unya wadia wo ba be di na Awurade a kire we he come di no. O ye o sa o ta ye o sa. O pe so hu ni pa mo bo. You say, "Bin mo wa, a common di wa no mu refuse ni angko pon oho. Wam pem payu. A juma kura onhu se no bisi aye juma. Enti de biya, a ho chira oho. Enti ni refuse ni angko pon oho. Angko pon oho papa. Ebi so ano na mo sube mu ebi so akai. O de sa chede ni chwa ya chede papa. Aya diso. Aya diso." Nkromo area mo mo hu se maami we you good nti mo se no mu ba no mu ba o mu ba na ade ade na shempa na se o mu kwa ansa na wo yi wati wa fail your exams yibidi ma o mu su bi ani ese ye kitikiti sen fasi wo mo mo mu ni ade bi a wo se nam sa kwan ni so me mpuputi mpuputi san se urade na mo wo so ebe ma obi ani aba no so e wo kristo so mu urade na mo so be mo obi ani aba no so e wo kristo so mu sanun so ye se bibia ni a eye maye bi e den kura no ayi en shira pa no obi pasa no Isra, na wapi pasa. Uu ni mni pa wangu. Obu wa obesheda. Waso mseinu, obejani nina ama. Obejaya ama. Enisho nina mpipa u Isra, di obe tumi yedi, u ntumi kawano tu. Di ya obe tumi na wa yedi, u ntumi no. Yeni subayi. Ampa wu, yeni subayi. Ube mani saada kuwa manu wenye asem. Na nsudiru, adibe buwa wu, amu otimia yenu. Ye, sanse enuno, buwa, tudi bia, na yeti. Tudi bia, na yeti. Na aye, arehu. Uye bibia, nipani ye bibia enye, because unimdia wonu onibi. Di baby a wo duru no on duru ho nyame nam wo so na be ne kakra happy jam nti kakra obetume no na wae menyi woni awrade nam sa nyo ma no so ebe ma da chi ye hia wo heaven wa obeka se ei ni pass me si na me nhira wati and then be a kaki to a b. Sir Kamiko G. A dear any semi G. A sign, I won't change it. And I mean, who is our frame? And how did Bibi say, Mammy? And I mean, who is our you say? Young couple won't show what it. You won't uncle, we hear me, sir. Cause I had time or no. And coming in, young couple on them at sea. You see me? I don't know, make her. Miss will be her. Ewurade ahyeda amene ho bi mpaboa wo hye mpaboa baako na na di bia wo hye ebi kura mpa mpaboa na astarte eye bibi odi be kwa kosiri wo ba bi mumu o eyi unsurade unsurade sey atade sey mpaboa sey dey onim di antia wo huye and now what can you say now any power is crowns you can one ferry ade and you do so the bia nipa now the ade we now they do us all them all and can wonder fee and I'm funny 964 and I want your day catch him a radiani bread baby also when you be bound so now I say ade who had the corona? Own Cassa. What's that, Radis? Or Pesso now, yet they are mobby. What's that kind of now? They are a money pan. Opa, what the best shining some. A binum no more, Unisa, and will be man idea. Or beset the be any pan name from her. Young coupon a canny park more any pan. And you're not in a debia by your mum. A radibus is Sansa Sanuma. Sano, a bema or pen payable. And you nipper back home. We are sabbing a mistake. Ebi adakura nipa ni nibi na ubeko no ho. Aye mistake. Obi ma wadia, ushira ni wia. Udi etake erade, di awoshushe etake. Ubo nse betu nye free baby fufu. Nti unya adia na. Opa. Wachuro nipa ni diya shema ya nukama diya di kamba asore diya betuwa. Ya mlana adia ni daho. Ye baby ye mne nipa ni diyo. Na ye diya manu. Nipe bia enhu mami ni die bi nu no nipe bia enhu nanso nhyira wo no awurade nim se wo ma obi asere amo bi ani agye amo bi edura sori so ana oteta afi de wo pese wo ba so nti wo die a wo ye wo adan nu mu no ene sen area wo ti mu die a wo ye ene sen ada di na awurade di ahye wo nsa I bet me a boa fufu. Once a woman, dear Muyan, and I say, I do. A ye Namisum, Nayasum, Yishia, Nayasia, Nayako, Nasabe, you'll be beating me a bada, a babisiano, a beer radish. San, your man, running tin will be a ha. Won't crawl from ground, but so bad, sorry. Ah, ya know ye prepre. Obi bet me up pray the or tin in chan say sister we me who was sorrow offender enti dan enti nan ka wo ba nan ka wo dem bi na wo share dan adam say offer to do so fa ko tuma en ka nya nchan say obe pray obi asori dem obe gin no me wa asori dem ye gin hira wa asori dem obe gin no me wa asori dem say ni pass we say me who say was sorrow offering enti dan didan be pia ni pa ni be pointi enya de pa emua no emua no manu fo ne niwo antina ho se bram po woni ma me wata agent bi no abetena son dem a o yes ade no sa ade ne de yesu kristo na kan ye ma ye ti ye pa ho petro kan sem pa waso su na mesima so dan aye petro de after all, cast and papa was answer, say, and fatal jajaja. Jesus Christ can hear my yeti, I say, sad time no, and yes, I'll patrono, ne cassa. Time will be a barbecue, kaki, can you my business, sad time no, me wuni panisa. No wuni panisa. And you know what? One man who quine, it's a man gin too. Man a new woo. Or bunch of gas, send it away there. If I want some uncle, I'm a quire, send this in obey. Eh, ya boy heaven won by. What's some retinting in a Brit ye be no more be crying? Not a bay on hoofy. Would you show there? Kind a yummy. Jude, a one chapter, verse 23. Kind home, mommy.
Jude chapter 1, verse 23. Or say, a benum also
moonshimo
in free jamu, and your war on qua. Na a beam also moon fast row in whom one mobble. Na montane at a dear ah,
na montane
at a dear ah, when I'm inky can ye akika moon so amen.
Mo. Or see you shimomo. Young woman mobble. Yen tain enke kanye bia ewo nipe bia bra boma tise atadia adia kikim ya mo atadia big plain kala na adia bia kikim na won sha sa na wosen abrabu bia noma bia kikim ubenwa bifi Yesu Christo angasa ah petu nyawo na uya asama no kama zezi hai wangasa au osi fri ose tain sina kita dia womu enche na yesu ba enche na yesu ba na banisa sa woton sa afri wo sa wo bo e banisa enkonta be na ogubu enkonta be na ogubu Radu of Shamu Nanina Musaya Adichiania designina. Baby, I will be a sinipa or horse a cuckoo or show Nipa name. Oh, no, a summoning any more. Be no a swaka town any. And then you nipper beers never boo a tank, never be swaka town nipper name. ɔno nyankopɔn no bɛbu yate nti ɔno na bɛkyerɛ wo sɛ ɛberɛ sei ɛda sei bosumi sei mu saa mmere sei woyɛ saa deɛ wei ɔmfata mahenneɛ wo sɛ baabi ɛsu ne asekyerɛ wo ɛho deɛ ɛsɛ noa ne sɛ ɔmu ba saa o wobɛte hwii ɛsɛ noa ne sɛ ɔmu ba saa because ebinom ayɛ ɔmo adwene sɛ kyɛsɛ deɛ yɛwɔ mu asase so sesei no ɛnyɛ adeɛ a obɛbɛtumi abɔ bra ɛyɛ bra pa ɛnɛ ne nka nyankopɔn yɛ torofoɔ woma wo ho kwan a wobɛtumi ama woabɔ bra papa da biaa adom no a wobɔ mpɛyɛ a wo sɛ adom no nti no bisa nadom no sɛ wode bɛdi bɔne so ɔma wato ɔma wato na wofa ni bɔne so wontumi ntra se wɔ nokorɛ mu sɛ wopie sɛsi a wodam ɔto nsa frɛ wo a wodam sɛ satan kasa ɔpusi wo a ɔntumi da sɛ woyɛ obi a awurade ɛdɔ wo na wo nso wodɔ awurade na wotae nkekaeɛ ɛne ade a satan ɔno wontumi mfa ne sa nka wo saa wontumi mfa ne sa nka wo saa ɔnya kwan ɛyɛ ama awerɛ mfi sɛ ɔkɔserɛ nyankopɔn kwan wɔ dwobo ho nyankopɔn hu na ɔ sɛ woadwene makoa dwobo ho bɔne woadwene wɔ ntumi ɔse nyankopɔn hwɛ dwob ne mma ɔno dwob ne mmoa nti wobɔ wo berɛ yi a ɛnyɛ easy sɛ satan de ne nsa bɛka dwob deɛ no na awurade pɛ sɛ satan ho biribi nti na ɔmaa no kwan kakra no wopɛ sɛ wohu biribi nti bɔ mmɔden a na biribiaa mu no fa ne sɛ yɛpɛhɛ me akɔ yɛsom nyankopɔn yɛpɛhɛ me akɔ nti deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛbɛyɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no yɛbɛyɛ na yɛsrɛ awurade hɔ mmoa adom na yɛtumi anante ɛwɔ pɛyɛ mu na pa sɛ yesu pia yɛanka kyire Minya me kai mi kai mi ma ensi mi ye
Minya ochi fobi ti se wo me voto me sra wo Minya me kai mi ye Erade kai mi o kai mi mama esi mi ye mi ni oti fubi ti se wo mi ko to
me me tu nyum wei wo honhom kwan so so na opese o tu lu bia o be di a che ni ato me sire erade so be kai mi ade che ni ade san ye ni obi obetumi aboa me kan no urade mu onimu a wonni ho ono na obegye wa firi nioma bi a wa pre dadada se obefiri mu na nso wontumi mfiri abrabo bi obo asie nipa ojifu bi ti sa ono ya ho odi ntumi nye ye nyansa ntumi nye Bibibia ni ho betumi aboa ye di akodru ba bia ye hyehye. Se ya bravo be sisa. Se me shenya kubu anu kai. So be jie. So be boa ye. So be ye tata. E di akodru ni na se. Nyoma bebre. Ani de ni ye di asi. Nanso wo ya fa. On jaye ma se tai. Wa nyai David amasola. On fire si en se to me bia eni edie si ase ni edie si ase na yen tintim ya won yakopon on timi mu aya ka won ka obetimi abo wa ye kata wani na ye mon pai ka bibi cherade sa wa fani o ma bi se yakopon timi a obetimi aye obetumi aye ma anwenwe tuntwa ne free anamon fufu ase erade ti ase obetimi aboa ye odi ebe kwa kudu ebe kwa kudu adie bi enam so mo ye bibia ti erade ka che erade so mfa nche ho si ye kan ye boni che na ye no kwalfo ni ti nini so odi ye boni be che ani erade nkasa ani erade nkasa me kaka di machi erade me da wase wase ma odi adum me ma pai ma ka me bone me tun safre yesu o me tina ma kuma mi tinu obre wo calvary me be so ma bre no ba mfa so o ma me tumi di obone fo no so na de di achirim na ni ma ngu ase me ne wo bompa yi o hini oni tumi nyina ru e won wa sha wo mabo o man so dia won to asam so ye ne wa kasa sia ni ahonhom bi wa yonkofu aye ne omu twem sia ye bibi oni nje ho aye ne wa ka fa che ye na man ya dom ye tumi anante se dia ope na dani du ho aye ne ma ogu ase obi biara obonu fo be na dwen se o san ko no so ye ka ne she wo yesu di mu yeah, that was it. That was used to do. Amen.